all about killing it, bitch.
Freestyle King for everything.
Yeah, bado wajanjua vizuri hawa. Ila watasema.
Yo, kuna wana wana enjoy kwenye easy freestyle. Chap chap si kwao pia ni kado master sometime. Na wengine unita kado basta. Tuzipige freestyle so tutunge lasta. Yo, ileo, ileo, nane gala leo. Na fam kama mani nane gala nyama leo. Kimeo, upeo, mashani para vyeo. Na guba guni bado wana fam matokeo. Yane kama weni shek shek, acha rafu shek shek. Chili tu check check, mana sado check shek. Lasta gaone yui kama mini so. Na mshadagi unibona show show. It is the kilo pounding dope producer. Na unatuma pose ya kujuza. Walo kutuma kwangu wame kuchuza. Mina unguza, we toto abuza. Sina dem kama nandi ama paula. Weibuka magetoni na kusaula. Wameshuka tunakula kama chakula. Nachagua kama shobu wa masagula. Na machizi wanapigo kama za mandada zao. Kinitaka ina kuwa shobokea hao. Dohao, dohao, naluka ganao. Naliza miziki bengwa seme oh wow.
Freestyle king, niko ma king, niko ma king. Kulisaka pin pin kama queen, kama queen. Tupe tuma ringin kwenye rap tura king. Tapige make up, ira wipe up tu kama mim.
Kilo pound in dope producer. Naona tuma pose ya kujuza. Wolo kutuma kwangu wame kuchuza. Mina unguza wetoswa buza.
Uwe natosha, natosha usio. Uwe natosha kilo mwanangu. Nata wanyonga sana mwanangu.
Give it up.